Tuzole ya luli na katimuje.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Anaweza.
Yeah. Who ya bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on you my man dad.
Anaweza.
Bad chameleon bad king Kong.
Anaweza.
God bless me and my family. God protect me from the enemy. Bad gana kula my bad destiny. No way. Light up your light over me. Agara kula ulu tambinga nduchusa. Ubo wachuka sifa yu nagena chusa. Unigida mwede leto siwa sumbusa. Omutimo mumeo kukaselo uchusa.
Oma chijaja yampanda ketusu. Nerezibu zemfu na yenu. Yampanda ketusu. Gwela woru susu. Echange change toli chukuba busu. Siri lucholo siri binondio.
No.
Na ye wendi siwe na badejo.
Yo.
Hambo ni na mkufunjo. Alo wazo kunzole ya wagara jo.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Anaweza.
Yeah. Who ya bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on numi amandas.
Anaweza.
Bad chameleon bad king Kong.
Anaweza.
Kuba fetu kuba teba kuba kuba bom 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 zetu batula
mitego tego jeba tinga jitu tegula
champions don't stop twende sasa regardless move teri kwe kwasa lonely at the top kati okumale chasa wambuza chikozenti ajaye ansa the sorry found the kid kanolo modo waba plan the kid you ready now god did kutafuwe sida jemba god forbid
anaweza.